my coffee. Touch. Mambo inachemuka. Ah, unyama, 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 unyama. Mambo inachemuka. Unyama.
Mboga za leo.
Unyama.
Tunakula mpaka machweo.
Unyama.
Toza video.
Unyama.
Umesima mpaka vimeo.
Unyama.
Put girls on up and I'm a bad boys. Bad boys. This time na kukatia na passport. Katoto 10 over 10 plus 10 wherever. Sio 10 kama 10 na spend wherever. Mina ungaga kwanziaga kamilion.
Unyama. Unyama.
Nataka kiunganishi katikati ya nyama. Nina gongo la mboto mpaka kijito nyama. Simba anacheza ila simba na kula nyama. Mla kala leo, mla jana kala nini ilo nyashi.
Unyama.
Hips, lips,
unyama.
Like that, like this.
Unyama.
Is a touch, kiss.
Unyama.
Ndizi mbichi mpaka ndichi.
Unyama.
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 Mboga za leo.
Unyama.
Unakula mpaka machweo.
Unyama.
Toto za video.
Unyama.
Umesima mpaka vimeo.
Unyama.
Yani unyama, unyamwezini. Tadhani hakuna dhambi ya kuzini. Toto kapanga na hana kazi. Ni kuwa panga kama kazi. Siri ni show, nini waganga. Kama hana hela, tosa maganga. Kama mzuri, chukua namba. Kuna foleni, menajipanga. Hilo nyashi.
Unyama.
Hips, lips,
unyama.
Like that, like this,
unyama.
Is a touch, kiss,
unyama.
Ndizi mbichi mpaka ndichi,
unyama.
Unyama,
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 unyama, unyama, unyama, unyama, unyama, unyama.
Mboga za leo,
unyama.
Unakula mpaka machweo,
unyama.
Toto za video,
unyama.
Umesima mpaka vimeo,
unyama.
Mambo inachemuka
unyama.
Take five now.